Yes, sir. Latino Mafia. Picture me lolling, homie. Y'all already know. Yeah. Siku me answer, I feel it horrible. Kipens natembea kwenye corridor. Na pig a double shot, oh God, I feel incredible. Imeweza kana kweka possible, kwenye impossible. Mwende mdogo mdogo, you know truth slay. Glass by the grass, so me good day. Nothing from your old school. In the new west, neza anza Tuesday. We don't wait for the Fridays. Tungi na zama na shot flani ba ama. My fashionista kibao, katuko kwenye nirvana. Na clues na baby mama, but yellow kama ni ana. Mipango bada mipango, wabona tunaminyana. Yo tunaminyana, vitu va kutosha kwenye menu. Ini kila siku, so siogope chagua venue. So, kaki VIP ili wasiku guse. Na wanangu wakona me chill, we sip juice. I get high. Nikiboreka yumbani, I get high. Maisha yenye ni mafupe, I get high.
Say what?
Nikiboreka yumbani, I get high.
Say what?
Maisha yenye ni mafupe, get high. I get high. Mtuki kwenye kila meza, all over. Mningi mio waziada, hang over. Wakitaga kwenda om, iyo ni time off. Mtungi baka tunazima, switch your life off. Likizidi na kwa mdogo, kapili ton. Naisi kama niko palis, bila ya iliton. So nalipa bilu, siku bila cream tone. So inibolto kwenye bia, bia marathon. Minafia beach, Rio de Janeiro. Hini movie selling him toy robot dinero. Wanangu wa guitar, I know you see me. Mikono juu kula mitungi, if you feel me. Wengine menogewa mbaka wanakesha ba. Natuko na mapapa na swali za kitamba. Wengine kime kime wanaseva bila bai. Wait a little mtungi, you know wanna get high.
Come on.
I get high.
Say what?
Nikiboreka yumbani, I get high.
Say what?
Maisha yenye ni mafupe, get high. I get high.
Say what?
Nikiboreka yumbani, I get high.
Say what?
Maisha yenye ni mafupe, get high.
Hey,
I get high.
Leo siku njoo baby, tulibaka kwenye city. Uwe na mi baby. Tuka look at the bed. Nataka tuwe high. Waka punguza mapepe. Mide ikifika badai tusepe. Tusepe baby. Nataka tusepe baby. Leo siku iwe night to remember. Piga rafiki zako kama ukipenda. Tufanye faster na masaa yanakwenda.
Hey.
I wanna get high.
I get high. Nikiboreka yumbani, I get high. Maisha yenye ni mafupe, get high. I get high.
Westside.
Nikiboreka yumbani, I get high.
You know.
Maisha yenye ni mafupe, get high.
Hey.
I get high.
Come on, they call me. They call me God to the city. Empacho, Rapsina. West Coast. These all see you on me. Y'all know what we do, it's my gang all day. All day, it's my gang all day. You know, we get high.
Leo siku njoo baby, tulibaka kwenye city. Uwe na mi baby. Tuka look at the bed.
I told you what it is. I ain't gonna say much, I'm out.